have a story for you.
Yo,
based on many true stories.
Yeah, we need your love.
Very many stories.
Mary, 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 Mary. Merry Christmas.
You gotta listen.
Oh, yeah.
Listen.
Zuli dance.
Listen.
Yeah. Jimu Matuza Wawano, Yazari Wawano, Bamzika Wari Manga. Era yazimba wawalinga sente zabula abadenga banga. Emirimu jakuwenja yalina okutema empenda mukwasaganya mateeka. Emasindi yagenda n'emundu yagiteera yali afunye obuyinja. Wayita mekeera kibozi kyamapeera fena tetwategeera. Bosi we yakwatibwa wano era bwe jawunyanga naye ayina okugenda. Ana ye ekomera mu bamu teeka lya magye. Bintu bya magye oti maso yesala wonti gundi bamute. Bosi we yateebwa mwana wattu basigala mu mwaka bakugwera. Sauja we need your love.
Tebajirira mu babajirire bweru
Christmas ya guno mwaka.
Tebajiriranga babajirire bweru
Christmas ya guno mwaka.
Tebajirira mu babajirire bweru
Christmas ya guno mwaka.
Tebajirira mu babajirire bweru.
Yeah. Okero yafuna kalimu ako mu Kampala kumba maka ga mulodi. Bali mamuoni nga afuna ekirasi ye ave ku baba lodi. Omukwano gwa kulandi kyosiga kyokungula yawangula omulodi. Abo babe banga lyekulungula nyumirwa mukyana kyomulodi. Kyali kya muloki nga awoza akasembayo nga kimugamba nooneta. Ayagala okutasa kalimu nga kimutiisa basiibira mu loogi. Bamukwata lumona ku mwana wa muloogi ngali kulya nyonyongera. Bamusiibako okwobulisa amaanyi olwo kimwegaana. Christmas yaguli omwaka yamusanga yeeyo ku mmere luzira. Sauja we need your love.
Tebajirira mu babajirire bweru
Christmas ya guno mwaka.
Tebajiriranga babajirire bweru
Christmas ya guno mwaka.
Tebajiriramu babajirire bweru
Christmas ya guno mwaka.
Tebajiriramu babajirire bweru.
Yeah.